Black Market Records. Come on, the beat.
Yeah, hustle kwa brains, drugs kwa veins. New dream, maybe I didn't break through the chains. Let me marathon, mina rest a dick or rain. Kwa streets, niko numa, mina doji is a pain. Na sleep just work, got my eyes on the prize. Stacking every dollar, watch my empire rise. Yeah, haters talking loud, but I'm deaf to the lies. Nili kwa down low, now I'm touching the skies. Bosongo na lose a report, niko vacation. Niko madawa, ni maduyo medication. Traffic, nizuni kwa stuck up petrol station. Life in a bowl, on my self evaluation. Sisi tuku zone, kila vision ni perfecto. Stronger than you know, tunukimbia mapepa. Madoba ziko top, hatudaizo mapromo. Habibi na kibidi, tutashirikia dingono.
Tutashirikia dingono.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno. Habibi na kibidi kajuni numero uno. Huligana na cheki dhaya kadrul. Jidubi kona dubi mina after full. Agu banana ni komodia mababoon. Sidi maraba ni na alleged balloon. Simja kamfine amefanya to unite. Sit back relax na enjoy fine wine. Life is a game I gotta play every move. Hustle in my blood I got nothing to prove. Sisi tuko zone kila vision ni perfecto. Stronger than you know. Tunukimbia mapepo. Madoba ziko top. Hatudaizo mapromo. Habibi na kibidi tutashirikia dingono.
Tutashirikia dingono.
Habibi na kibidi kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi kajunia numero uno.